waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali austreeliya waxay u baahan tahay kalkaaliyaal caafimaad oo dheeraada daraasad la sameeyey 2014 ayaa muujinaya in ku dhowaad 400% kalkaaliyaasha caafimaad ee hadda jooga ay ka weyn yihiin 10 sano waqti aan dheerayna ay shaqada ka fariisanayaan daraasad kale oo 2010 la sameeyey ayaa lagu saadaaliyey in 2010 afar meelood oo meel ama rubac shacabka austreeliya ay da'doodu ka weynaan doonto 65 koronto yaqaan ama electrician iyo macalimiin dugsi sare wax ka dhiga ayaa ah xirfadda aadka loogu baahan yahay hay-adaha dalxiiska ayaa iyana raadinaya shaqaale ajaaniiba doolarka austreeliya oo hooseeya iyo qiimaha batroolka oo hoos u dhacay ayaa qayb ka qaatay dalxiiska dibadda ka imanaya iyo kan dalka gudihiisa inay kordhaan shannon samenikov waa agaasimaha adeegyada waxbarashada iyo socdaalka austreeliya oo xafiisyo ku leh gobollada victoria iyo queensland wuxuu sheegay in hay-adaha dalxiiska iyo hoteelada ay hadda raadinayaan shaqaale ajaaniib ah oo buuxiya boosaska ka bannaan
that has been sponsored for on the 457 generally there's about 103,000 people currently I think until September 2015
ama cook waa booska koowaad ee dadka lagu soo geliyay visada 457 guud ahaan waxaa ku soo galay 103,000 ilaa October 2015 7,000 oo ka mid a waxaa lagu keenay cunto karis ama kuug ahaan baahida ayaa ugu badan magaalooyinka yaryar ee dalka
what they tend to have a lot of is transient staff albeit working holiday visas even Australians that are sort of travelling working in roles
waxaa inta badan u shaqeeya shaqaale aan joogto ahayn oo socoto ah oo dalka ku jooga dalxiis shaqo oo ay xataa ku jiraan Australian dalxiisaya marmarna shaqeeya laakiin waxay dhibaato ka haysataa ganacsatadaas siday u heli lahaayeen shaqaale joogto ah qaarna la soo xariiray waxay leeyihiin goobo dalxiis oo heer sare ah dhibaato ayaana ka haysata inay soo jiitaan ayna reebtaan shaqaale marka viisada 457 waxay ka caawin kartaa inay shaqaale helaan oo ay noqdaan shaqaalahaasi kuwa la jooga dr chandra shash oo ku takhasusay muhaajiriinta xirfadaha leh kana tirsan jaamacadda monash ayaa sheegay in makhaayadaha iyo hoteelada inay helaan shaqaale ajaaniib ah aysan mar kasta ahayn arrin fiican dr shah ayaa sheegay in dadka haysta viisada 457 ee ka shaqeeya hoteelada iyo makhaayadaha la dhiig miirto marka loo barbar dhigo shaqaalaha austreeliya waxaa jiray kooxo badan gaar ahaan kuwa u dooda makhaayadaha iyo hoteelada oo u doodayay in fiisooyinkan loo furo shaqooyinka oo dhan sababtoo ay saas u rabaanna waa inay helaan shaqaale jaban oo xaaladay ku shaqaynayaan iyo mushaarka midna aan ka caban dr shah ayaa sheegay in dadka lagu keeno xirfadnimo oo aan waxbarasho weyn lahayn in si adag loogu shaqaysto ayna iska aamusaan sababo shaqsiyadooda u gaara awgeed
50% of them come on 457 because they want to eventually get permanent residency. They can keep quiet and work for...
Konton boqolkiiba waxay ku yimaadaan viisada 457 sababtoo ah waxay doonayaan inay marka dambe helaan deganaansho joogto ah oo ay ku degaan Australia. Marka way iska aamusaan waxay 3 sano ama 4 sano ku shaqeeyaan xaalad adag waana la dhiig miirtaa si ay u helaan sharci joogtaana way iska aamusaan hay-adda shaqada iyo shaqaalaha ee loo yaqaano Fair Work Australia ayaa dusha ka ilaalisa shaqa bixiyayaasha ay u shaqeeyaan dad haysta fiisooyinka 457 si loo hubiyo inay fuliyaan waajibaadkooda lana hubiyo inay shaqaalaha siiyaan mushaarka ay xaqa u leeyihiin farsama yaqaano iyo farsamadaha gacanta ayaa aad iyagana loogu baahan yahay iyadoo dadka hadda ka shaqeeya qaar badan oo ka mid a ay ku dhow yihiin da'dii howlgabnimada shaqooyinka gacanta ee aad loogu baahan yahay waxaa kaloo ka mid a alxanle makaaniga gawaarida iyo kuwa alwaaxda ka shaqeeya iyo kuwo kale oo badan dhinaca IT-ga ayaa noqon doona shaqooyinka aad loogu baahan yahay warbixin ayaa muujinaysa in 10-15% fiisooyinka 457 ee sanad walba la bixiyo lagu keenay shaqooyinka IT-ga. Wixii macluumaado oo dheeraada oo shaqooyinka Australia looga baahan yahay waxaad la xiriirtaa oo aad gashaa www.border.gov.au ama border.gov.au.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/somali.